nataka tukuje tulea watoto wetu kwa sababu nataka na wewe mbali. Nikupata kama wewe ni malikia. Mimi nakupenda mpaka sasa hivi.
Mimi nikikupenda unipende ni vibe. Hizo zingine unaita feeling si must. Once nikikona na ukae my type. Upende usipende weju wanga ni life. Kicho patani, patanisho, patani, patanisho. Inito patani, patanisho. Watu wapatani patanisho. Inito patani, patanisho, patani. Patanisho, inaitwa patani, patanisho. Watu wapatani patanisho. Kipiga luku same lifanane ni ghost. Gidi ya kitaka tuwachane ni ghost. Uki survive ujuanga ni god. Ukiona ni kamuna force divorce. Paka akitoka panya nataka tu bond. Kwani akitoka kwanya nataka tu solve. Spoil child mi nataka apatiwe road. Akianza tu kufura apako tu rock. Unapenda anga side chika umenchi pose. Bibi akianza kuchunguza mpost. One step to a million taanza na bob. One step to a billion delaru na bomb. Mini kikupenda unpende ni vibe. Izo zingine unaita feeling si must. Once nikikona na ukae my type. Upende usipende weju wanga ni life. Kito patani, patanisho, patani, patanisho. Inito patani, patanisho. Watu wapatani patanisho. Inito patani, patanisho, patani, patanisho. Inito patani, patanisho. Watu wapatani patanisho.
Si ati staki kukupea, ni vile nkikupea utaitwa mkuu alafu mimi.
She's a ho, she's a ho.
Wa imaishi ntaka focus na hope. Nakazana na makos ndo muingize box. Alafo paste it wale wako na two jokes. Morio afadhali ni pull up my socks. Warasta wako na maliza bob. Nisha pata ego na ngoja nipate do. Walai mamangu ata stay ball. Kutafuta kazi sikuzi isha kuwa job. Mini kikupenda unpende ni vibe. Izo zingine unaita feeling si must. Once nikikona na ukae my type. Upende usipende weju wanga ni life. Kito patani, patanisho, patani, patanisho. Inito patani, patanisho. Watu wapatani patanisho. Inito patani, patanisho, patani, patanisho.